God is see me. I know you see me. See me, I say. Man, this is okay.
Nibariki na minipate, nipe imani nisichoke, uwe kote kupe. Mwaka uliopita nimeteseka, nimetafuta, nimekosa, nimengangana, nimechoka. Waliokuwa nyuma wamenipita, nishawishi huku vina kuta. Najua nikiwa nawe nitaweza, nikiwa nawe nitafika. Najua baraka zako zinakuja mdogo mdogo nipima. Umwaka baba usiniache, usiniwache baba. Nibariki nami nipate, nibariki nami baba. Nipe imani nisichoke, nisichoke, nisichoke. Uwepo wote kupe. Wengi wananiona masikini, wananiona mduduni, wananicheka ati niko chini. Baba naomba niinue mimi.
Wewe ndo Jehova, jina lako Elishadai. Hakuna mwingine, kaka nipe imani nipike.
Umwaka baba usiniache,
usiniwache baba.
Ulibariki Ana, ulibariki Musa, ulibariki mama Dana na kina Yohana. Umwaka onekana baba, onekana baba, onekana. Ili wajue, wewe ni Ebeneza, tena wewe ni mwamba Alpha na Omega. Nipe imani. Umwaka baba usiniache,
usiniwache Elishadai.
Nipate, nipe imani nisichoke,
na mimi nisichoke.
Uwepo wote kupe.
Why, hallelujah.